Ndokini pasaga like that. Vunja chaga zigo la kabati. Kuchi kuchu siku tuki fight. Mashangwa yangu bati. Nime hapa ni kupende. Malki ya mlimbwende. Na kama kuzikwa, tuzikwe wote. Kama nyumba chaezeka vyako nkaweka. Chumba njoka Ni kufugi kifaranga wone ukingara. Wale maoya Kama nyumba chaezeka vyako nkaweka. Chumba njoka Ni kufugi kifaranga wone ukingara. Wale maoya Zagada I like that. Zagada I like that. Zagada I like that. Zagada I like that. Kwa usukani umeka. Baby ni drive mutoka. Kwenye giza wa shata. Bumper to bumper Kenya pakada. Mtoto mkali shuja. Kwenye moyo minija. Inenuko naka mzuko mepanda unanipara. Kama nyumba chaezeka vyako nkaweka. Chumba njoka Ni kufugi kifaranga wone ukingara. Wale maoya Kama nyumba chaezeka vyako nkaweka. Chumba njoka Ni kufugi kifaranga wone ukingara. Wale maoya Zagada I like that. Zagada